juzi hapana leo sio sio. Umekwama leo kesho basi ndio ndio. Umefeli leo kesho ni mafanikio. Ukikwama leo sio wana ongeza mbio. Najiona taji makeshi na kuzipata ni sesi. Na kwenye ligi upolesi so wasi wasi. We ongeza zo kasi zikupe nguvu kumeki. Kama michongo kuseti so wasi wasi. Yeah, piga chenga kama lunya mila towa pass. Maisha bila bila bola kona so penize. Kabla ya tochi kupunguza mwendo kwenye tuta. Wacheki kwenye site mila usije kakupita. Ukaja kastuka, mchezo umesha isha. Niga kawa na speed ndogo kaya guta. Ulizo lo wakuta, usiju kaumbuka. Sinza tuko hapa leo, tunakinu kisha.
Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo.
Leo.
Wakati unawaza bata si tunawaza haso. Imeandikwa kidume lazima leo kwa jasho. Kama ukikosa leo lazima utafute kesho. Kila mmoja amepangiwa maisha yake special. Wengine tumedata, wengine feelings za mama skanka. Hatujajua tulipotoka mitando imetukuza. Ndio maana tunashangaa watu ambao wanadekezwa. Matatizo mefanya ni struggle hard. Maisha yetu ndio darasa mefanya ni work hard. Na pray hard kwa Mungu ni success. Tunaishi kizungu zungu na zungu wame take a place. Napata blaze ama chizi kita. Japo hera zwari kunja mesi kukata tama. Iwaza chapa, that's why mi na fight bala. Taji wa maskeni nguvu pia na pumzi ya ja.
Jana na leo.
Leo, leo, leo.
Jana na leo.
Leo, leo, leo.
Jana na leo.
Leo, leo, leo.
Jana na leo.
Pana leo sio sio. Umekwama leo kesho basi ndio ndio. Umefeli leo kesho ni mafanikio. Ukikwama leo sio wana ongeza mbio.
What I do for a living, I say hustle. How I be with my shit, don't pop, I say humble. Money long, what I want, so these niggas can't shuffle. I'm not just rapping, express my emotions through this goddamn caption. Got to do it for my mama, and know my cousins now. Wakilisha mta, quit to me, chaff posy. Yeah, you know, new swazi since the music. Cause it, my nigga. Hop, y'all, feel me, my nigga. Since the music, cause it, my nigga. Wakilisha swazi, my nigga. Yeah, 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 yeah.
Focus so much on the competition. Focus on yourself, homie, that's the mission. Jana na leo, that's a tough decision. Expecting like a baby, can you feel it kicking? They call me Lodo, I've been aiming high. Rest in peace to my mama, I had to say goodbye. I wish I hadn't, but I had no choice. My funny key, or see your leo, it's a journey choice. So now I use my voice to motivate the youth. The living proof of what I do when I step in the booth. You wanna hear the truth, it's right between your eyes. Under the crazy lies, I told my mama I'ma make it even if it kills me. Real niggas recognize when they say they feel me. On an elevator, sends the music in the building. Money talks, if you're deaf, maybe you can hear me.
Jana
na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo. Jana na leo.